jemisis wan ayaa khudbadiisa ku bilaabay qiritaanka muhiimadda ay leedahay horumarka ay soomaaliya ku tallaabsatay sanadihii ugu dambeeyey isagoo iftiimiyey in horumarkaas ay ka mid yihiin dhisitaanka hay-adaha qaranka ee heer maamul goboleed iyo heerka dowladda dhexaba deegaana laga qabsaday ururka al-shabaab dhaqaalaha oo kor u kacay iyo in hore loo mariyey maaraynta hay-adaha dowladda swan ayaa sheegay in horumaro kale laga sameeyey tan iyo wixii ka dambeeyey warbixintii hore ee uu golaha qaramada midoobay ka siiyey soomaaliya 3 bilood ka hor isagoo amuurtaasi ka hadlayana waxa uu yidhi
Somalia remains on the path to debt relief with favorable assessments by the International Monetary Fund and strong creditor support.
Soomaaliya waxay u jeesatay in laga caafiyo deymaha qiimeyn wanaagsan oo dani ugu jirto ayuuna sameeyay ururka sanduuqa lacagta adduunku qorshaha horumarinta qaranka ayay dowladdu samaysay ciidamada dowladdu weli waxay gacanta ku hayaan deegaano ay al-shabaab ka qabsadeen oo ku yaala shabeellada hoose dhinaca diblomaasiyadda madaxweyne farmaajo iyo dhigi sakiin iyo uhuru kenyatta waxa ay kulmeen toddobaadkii aynu soo dhaafnay waxa aanay gaareen heshiis ay doonayaan inay caadi kaga dhigaan xidhiirka labada dal james swan ayaa soo hadal qaaday khilaafka dowladda federaalka kala dhexeeya dowlad goboleedyada iyo siyaasiyiinta dalka isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi
after more than a year without effective cooperation between the central government and key
wada shaqayn la-aanta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo hadda sanad tirsaday waxay caqabad xoogan ku noqotay in lagu guulaysto hadafyada qarameed ee soomaaliya hogaamiyeyaasha soomaaliya waa inay si deg deg ah u soo afjaraan khilaafkaasi waxa uu sheegay masar iswan in si loogu guulaysto ajandaha soomaaliya ee sanadka 2020 ee doorasho ay khasab tahay inuu yimaado tanaasul siyaasadeed isagoo amuurtaasi ka hadlayana waxa uu yidhi
this will entail dialogue and compromise between the central government and federal member states
tani waxa ay qayb ka noqon doontaa wadahadal iyo isutanaasulo dhex mara dowladda iyo dowlad goboleedyada hay-adaha fulinta iyo sharci dejinta kuwa hadda xukunka haya iyo madaxdii hore hogaamiyaasha siyaasadeed iyo kuwa bulshadaba james swan waxa uu ku ammaanay inay dowladdu xaqiijisay inay dhaqaale u qoondaynayso wejiga hore ee dhaqaalaha ku baxaya isdiiwaangelinta iyo magacaabidda guddiga qaranka doorashooyinka maadaama uu ay doorashadii soo dhowdahay master swan ayaa ugu baaqay dhammaan hay-adaha qaranka ee dowladdu inay ilaaliyaan in la helo waddo siyaasadeed oo toosan dadku helaan xuquuqda ay fikirkooda ku dhiiban karaan in la helo warbaahin madax bannaan dadku abaabuli karaan inay kulmaan socdaali karaan si dalka oo dhan ay ugu kulmi karaan waxaa kaloo ugu baaqay dhammaan hogaamiyeyaasha siyaasadda inay u hoggaansamaan qaynuunka dalka waxa aanu yidhi
I call on all political leaders to act with responsibility
waxaan ugu baaqayaa hogaamiyaasha siyaasadda oo dhan inay u dhaqmaan si mas-uuliyadi ku jirto ka fogaadaan rabshadaha ayna ilaaliyaan shuruucda u taalla hay-adaha qaranka master iswan ayaa sidoo kale soo hadal qaaday inay iminka soomaalidu usoo jeesatay dib u heshiisiin iyo nidaamka doorashooyinka ee maamul goboleedyada waxaase uu hoosta ka xariiqay in xiisadii ka dhalatay doorashadii ka dhacday jubbaland bishii august ay weli khatar ku tahay inay rabshado dhacaan qabiilooyinka oo kala qaybsama waxa aanu ku baaqay in xaaladaasi si wada hadal iyo isu tanaasulid ah lagu xaliyo james swan ayaa mar uu soo hadal qaaday somalilan waxa uu sheegay in hargeysa iyo muqdisho xoogga saaraan baahiyaha shacabkooda isagoo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi
we urge authorities in both mogadishu and hargeysa to focus on the needs of the population and to remain
Hargeysa iyo Muqdisho waa inay xoogga saaraan oo u soo jeestaan baahiyaha shacabkooda waana inay maskaxda u furaan dadaallo cusub oo lagu dhiirigelinayo wada hadal iyadoo la filayo in doorashooyinka baarlamaanka Soomaaliya la qabto sanadka 2020 Hargeysa waxaa looga baahan yahay oo muhiima in la ixtiraamo xorriyadda qowlka iyo xuquuqda aadanaha
It is important that political freedoms and human rights be respected there too.
Ugu dambeyntii Master Iswan ayaa warbixintiisa kusoo gabagabeeyey inuu soo dhaweynayo dadaalada ay ciidamada amniska iyo Soomaaliya ugu jiraan dadaalka nabad ka hirgasha oo ka waarta Soomaaliya.